Yeah. Goodbye. Please, unataka nini? Sema na haraka, unataka nini? 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 Unataka nini? Wewe haudance, unataka nini? Dishi hujakula, unataka nini? Unaua vibe, unataka nini? Sisi tumekuja kusikia poa. Sisi tumekuja kujinaisoya. Life si ni moja, utajam hadi lini? Life si ni moja, utajifunga hadi lini? Make your body jam. Make us feel so nice. Fukuza pepo. Fukuza bad vibes. Please, unataka nini? Sema na haraka, unataka nini? 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 Wanauza smokey hapo nje. Uku bei ya chakula stawezana. Na ujue sijakula tangu jana. Zikinibeba we jo tunabebana. You know you are my friend, right? Tukilink kila kitu ina ni nice. Sielewi nini ngumu na hii life. Mbona msee asitake kuwanwine. Make your body jump.